Patrick C is in the building. Mr. Rewind Jack.
Hudu inasila kuna sala chemazina. Hudu inasila kuna sala chemazina. Wagai wachikata wanaenda chalo china. Wagai wachikata wanaenda chalo china. Hudu inasila kuna sala chemazina. Hudu inasila kuna sala chemazina. Wagai wachikata wanaenda chalo china. Wagai wachikata wanaenda chalo china. China, 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 China. Wanaenda chalo china. China, 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 China. Wanaenda chalo china. Mudu te kutinda beba diaba nandi fake. Badiaba nandi wafwa fegelo wandi. Bitch nigga wampoda. Plane around kuma gelo waba nangwe guati bola. Let me talk about talkative niggas. Basha fio kupange chongo noti fiamma dollars. Muzuwa wapezeka muma depo lolo lolo. Na mabina dogo shisha na mabolo volo. Atake ndani, manava nyonga potea. Blacki mukame, nansa pato ya mubata. Sista ndani ni chiule cha mubata. Propose chili honest, chiku shinga bata. Hudu inasila kuna sala chemazina. Hudu inasila kuna sala chemazina. Bagai wachikata wanaenda chalo china. Bagai wachikata wanaenda chalo china. Hudu inasila kuna sala chemazina. Hudu inasila kuna sala chemazina. Bagai wachikata wanaenda chalo china. Bagai wachikata wanaenda chalo china. China, 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 China. Wanaenda chalo china. China, 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 China. Wanaenda chalo china. Imagine yule vukano kuisanga weka. Bagai wachetekela kansini njoka. Imula nduwine njanga nilaneka. Teku yumfa, teku tumpa beta beka. Mwitatale saka tula katebebe. Havana njiba feki wangave mwe. Pachipapa chankonde inetelele. Temule mbwendela ndapo telele. Havana njiba feki bana kapelele. Leshe nshipi kawendo kana kapelele. Bagai bashala konishala wambe. Life iningala nomba kamba zembe. Hudu inasila kuna sala chemazina. Hudu inasila kuna sala chemazina. Bagai wachikata wanaenda chalo china. Bagai wachikata wanaenda chalo china. Hudu inasila kuna sala chemazina. Hudu inasila kuna sala chemazina. Bagai wachikata wanaenda chalo china. Bagai wachikata wanaenda chalo china. China, 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 China. Wanaenda chalo china. China, 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 China. Wanaenda chalo china. Trixie, Trixie. Yeah. Chamu Woodwich. Yeah. Bagai guy. Nami mona, nami mona. Kapili boys I got you. Yeah, yeah, yeah.
One Touch Music. Music.